Kati okusasula tenda baby kuwedde mutima ne wendi nonya yakusinga siri mufuna abalala bonna nze nabatta okwagala kuntudde mu kyenda amasogo kakala kamirinda yaddala wetandika n'okwogera siyinza namala nze lwe sikula bye mbanga eyojjamu enjala wayingira munda n'oluugi naluggala uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo gano mayengo kunyanja gatutte ku ttale oli kadagala kaonyo osinga n'entale ensonga zaffe tezirimanyiwa lokale kyenkusaba tuula wano tubeere bagole engoye za kabinja kupakasa mmale ngule enotabaza yakande yakamubire omuulisiza mu nzikiza n'entatomera okukozesa byammaanyi okututte n'eppata uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo uyo wange mulabe uyo uyo bambi mulabe uyo kati okusasula tenda baby nkuwadde mutima ne wendi nonya yakusinga siri mufuna abalala bonna nze nabatta okwagala kuntudde mu kyenda engoye za kabinja kupakasa mmale engule enotabaza yakande yakamubire omuulisiza mu nzikiza n'entatomera okukozesa byammaanyi okutudde n'eppata uyo wange mulabe uyo uyo bambi